me.
To the Jamaica, 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 to the Jamaica.
Wakiala kafungua njia utawala huso tukubuka home ni sala jelo tulebeti mkeka tukala mchana ndo tunalala pakilo tukambalala tunakula faida hasara zinatufunza ruka misala yeah panandi panandi tunavo move utapenda hupendi Hamisi Mandi, born to shine, ugomenya ligendi. Ulipanga kupita, kapanga kujenga, katega kibendi. Simu za mafisa masoko nyumbani, manjelo wa standi. Undugu wa ufi, urafiki ndo napotea. Tunakosa cha kuongea, wamebaki tulipotokea.
Tulijiondoka, 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 tulijiondoka.
Hey, hey. Ismaili ya Johnny kama diversion na wabadilishia direction. Don't ask me for the potion, mini foreign naita immigration. Ambia mjomba sele, hapa siyo kwetu, niko vacation. Hakuna vision, hakuna mission. Kulalama ni bure kama ule chikitani solution. Game unaipaka lotion, wana tereza. Solution si abortion, wana poteza. Generation ni TikTok, wamepindu wa meza. Si kama tupo tupo, tupo, my people. Location tu mtoto anaona why not, my people.
Tulijiondoka, tuliondoka. Tulijiondoka, tuliondoka. Tulijiondoka, tuliondoka. Tulijiondoka, tuliondoka.
Yeah. Straight to the top, niggas be hating, they know that I'm hot. Pickers and gomas in end up a far, not took on my stream, but we from the block. Yeah, corn busy, a lot of shit happen, I'm still breathing. See, I be holding it down for a minute. See, in this tuna, when I go, we kick it, we never gon' stop.
We never gon' stop.
My skin out too tacky, I'm never gon' lie. Squeeze a kubak, get the home, way back. Londoka, tumdogo, I'm making this guap. Writing my name, Ukoju in the sky, just to show you niggas I'm fly. Do this for real, you niggas be trying. We killing this shit every time that we slide. You niggas gon' die,
you niggas gon' die.
Gotta respect on the watch on the shine. Nafanya kitu bila taku sign. Kept from the bottom, I'm tied in the crown.
Tulijiondoka, tuliondoka. Tulijiondoka, tuliondoka.